Mfame wa parodi na na na.
Yeah, Ndogo Charlie, yeah.
Mustard production.
Utafika sangapi mama? Nisha seti kila kitu for you. Wajua na kupenda we mama. This feeling that I'm feeling is too much. Basi kuja rice na stew shapika. Na kungoja sana, you know that I'll wait for you. Oh, kuja rice na stew shapika. Na kungoja sana, you know that. Na kungoja sana, you know that. Ni kinywaji kipi utatumia? Oh my love, kwa sababu wapo wine nishanunua. Oh my love,
yeah, fine wine.
Nilituma fare, ukaniambia you will come. Na niwe peke nimekuchagua. My baby come, mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Tena kuja na ukuje peke yako.
Kutu, njoo nitulize.
Mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Nitulize baby. Nilitaka furaha ila uzuni menikumba. Hii nyumba ni yangu na mnanitwanga. Ona sasa mimi nalia, kumbe ukunipenda. Mwanifosi nijifite mkule na mishea yangu nataka. Mifupa mwapea nani sitaki mwaniona paka. Mwanitukana nimefanya nini usinishike na hapa. Harufu mdomoni na munanuka makwapa. Ni kinywaji kipi utatumia? Oh my love, kwa sababu wapo wine nishanunua. Oh my love,
yeah, fine wine.
Nilituma fare, ukaniambia you will come. Na niwe peke nimekuchagua. My baby come, mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Tena kuja na ukuje peke yako.
Kutu, njoo nitulize.
Mimi nimezidiwa.
Kutu, njoo nitulize.
Nitulize baby.
Akuje solo
Kanairo oye.
Wanakuja wakiwa rembe
Kanairo oye.
Unamwita akuje solo
Kanairo oye.
Anakuja na bestie zake.